Lakini bado wanaitaka, nikipanda stage wanaitana, nikishuka wanajua nimeimoda. Bila suti, niko official, mabao nyingi, cheki scoreboard. Ubao kibao, unawanda wanachok.
Asimuke, 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 kami waka sana bana, kami waka sana bana. Asimuke, 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 kami waka sana bana.
Bado nasikia imedose ban. Kurarana kura. Nasikia nini underage hata mjatoboa kuvote ban. Mapolitician wametugeuza machete. Venye huku kwa street daily wanatupanga. Manguruwe sana wanajikanga sana. Big brother tangu ni kuwe mchanga. So mini Isa we ni Habib na Manga. Shonya Loka, Villa Rosa, Camp Whisky na Sijiski. Good MC, uliza Shinsky. Hey, ni mimi peke. Victoria boy design muse hizi samachi wanadai squeezy mini mselfish. Wamesa huku nikiwa stage late night nikipiga show. Walikuwa pale chini wakipiga ma selfie. Hauko shoe wa shika njefi 50-50 adio blakey. Na bring it back Z na move forward. Ambia promoter lete showman. Let's is winter mindyo snowman. Uta kuingia mindyo doorman. Ambia na bouncer wazidi jumidyo niko na doorman.
Asimuke, 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 asimuke. Kami waka sana bana, kami waka sana bana. Asimuke, 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 asimuke. Kami waka sana bana, kami waka sana bana.
Asimuke Oliel, mama genga Eliel. Pile pile wa miel, pizo de wa. Uliza dayo ata kusho, pizo Eliel. G-O-A-T, uzi ni mi. My elite na, my titima. O my elite na, nyamama pimina. Afando sinivunje, sina noma. Niko lit lakini sija choma. Form gani, ziko bomas. Rada gani, sija ziona. Form 34B, atuja ziona. Uliza firefighters, wata kusho. Uliza chief chef, ata kusho. Uliza pedi, buda, ata kusho. Kijipata hell, utatusho. Hey, town gang gang.
Asimuke, 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 asimuke. Kami waka sana bana, kami waka sana bana. Asimuke, 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 asimuke. Kami waka sana bana, kami waka sana bana.
Hey town mazejo bana. Yani usiye pima, usiye pima yani. I make sense ka mvuge kusema.